Omuwala. Namba gwe omuwala.
Wanji taata.
Mwana wa kitaawo, mwana wandu alirira sina sente zimpweddeko ezimujjanjaba ne kitaawe simumanyi. Gwe wennyini nakuwa sente n'enziyiwa mu ssomero za school fees n'oziyiwayo. Owulira? Giro gye wano omwana wano ewaffe tewakulira mwana atali waawo, tewakulira mwana bukojja.
Ee mwami, obusungu bwangeri ki obwo bw'oleese omwana okumugoba yekka? Yadde tumanyi nti omwana takulira bukojja bwe. Wandimugambye n'agenda ne ssengaawe bittu.
Ye oba agenda ne ssengaawe, agende ne ssengaawe naye nze kye mugambye kyekyo.
Owaaye nabwami.
Wangi maama.
Kwata omwana ogendere ewa ssengaawo.
Ennyabo.
Mutwale omwana naye togendera mu buteeteeyi obwo, funa gomesi yange eri n'ekitambaala.
Ennyabo.
Mugende naye yanguwa mangu mangu.
Kale nnyabo. Senga.
Ataani oyo?
Nze nabwami.
Mubadde ki? Omwana mulwadde.
Taata angobezza omwana.
Nagamba nti mulete wano.
Angambye nti nzije wano tumutwale.
Mumutwale naani?
Naawe.
Naye ne bittu ne yosamu naye yansobera. Buli omwana w'anaafuniranga olubuto nti mumutwale wa bittu. Buli anaafunanga olubuto wakati mumutwale wa bittu. Ate nabwami njagala okutegeeza. Bwe tutuukayo ne bagamba nti omwana si waayo. Ojja kundaba nze. Linda gwe neeyiweko ekigoye. Tambulirawo, tambula tugende.
Nalwazo omwana atanganya kwebaka mukyala wa muno simanyi oba mmanyi naye nze nkulaba n'enti okweraga ekindeese wano sijja kwewala ndeese mwana wuno owabalo simuleese kulwanga enti nno oba nnemye naye nze kitanganyiddwa wensula omwana alwala mbuzizza bye nkola ne taata atodde ensimbi ziweze naye kyagambako oyo bolera omwana wabalo wuno gw'omanyi
Muwala kiki? Naye nno mukyala atoleese mwana ozze kufumbamu ekyoweeyisa nze omwami wa wano teri kye yannyega tuyazaala omwana obujozi bubuno buli ky'obeera eyo obuliddwa ky'okola oyiiya amagezi ojje n'okuvuma mu mukwano gwammwe nalimu okuwulira ojje eno weeyisa gye ndi era mmanye n'omwami kyaliyo omwekyokkomanyi tuula onookiraba mbadde ggozirya kanaaba tuzaala mbayite nneewonye mbalaga omuseke guno oguzza okunvuma ate onguddeko ekikuleese
muwala kiki ngozza okaaba
mubadde kimuyombye
abakadde abaffe nzize mbasiibule zejjogo lyabaze erinnyiye mweraba wedda ndyeko eyo tewali ansumbuwa ne zireeta omukazi okujooga kuukuno azze asiira ati ng'era asoomoza mbwaleese omwana nti nnoowaabaze ng'ate nze omwami teri kye yannyega tuyazaala omwana ebweru gy'ayita kyenzudde mbano n'amulaba ejjogo lye nze ntugga omugugu omugole yeetale
mwala munnange tojja kusiba mugugu ekyo kyokka ekyokuleeta omwana wange kyekikusibya omugugu
nga lwaki sigutugga omukazi okumutuukirako n'avuma n'omwana n'amunsuulira ati ng'owuuyo nga nze nninga eyamuzaalamu
ye mukazi wange eriki bulijjo abatwala abaana gye babazaala batuukira ku bannaabwe nga babavuma genda kanzije nange sijja kujja bwomuka mpite kitaawo mukazi wange eriki oyo
mwami wuu
ate mutawaana ki
munnange muwala waava wano azze akaaba
akaaba ate era bayombye baluwanye kiki kyekibaluwanya nga munonaku
nedda tibayombye nabba nti waliyo omukazi simanyi muwala oba mukazi bwaleese omwana omwana amusuddeawo avumye muwala okufa obufi
ng'omwana waffe waawana waka wamutabani
nze munnange simanyi
ng'omwana ogenzeyo n'omulaba
nze nyinza okugendayo obwomuku ebyo
kati katukolebwe tinga abantu abakulu kati ng'omwana bwatutuuseeko tugende tulabe omwana oyo omwana baana baatufaanana nga kyekyo baba tatufaanana tuddire omuwala oyo aleese omwana tumukube emigo n'omwana we omwana amuzzeeyo omwana wawa ne wafu abula
omwana ate owawa nabula
ayale tujja genda kweka kubanga nze amaaso agange ngeri gigagizeegizeemu katuyite mwanyi nazono natalia yamanya abaana abafwanana
ekyo kyekituufu kyoyogedde muyite
gambo wange natalia natalia
yalanimu gukigubadde gutya
munnange we wamutabaniye ne wa davidi mbuate waliwo omukazi aleese omwana
davidi owafu wawano
ng'omukazi azze agukidde mu kuyomba akati nze nange njagadde nkuyite tugere tulaba omwana oyo
ng'omwana avudde wanze atannaba kubaako kintu kyonna kyonna kyendoota wano omwana ngazze ate uyo omwana si waffe wawo
anti wulirize nekikumpisiza kuomanya abaana abafaanana nze amaaso gagizeegizeemu tugende ffenna
abaana okimanyi nti nze kennaatuukayo ng'omwana si waffe wawa ate nze natalia tomumanyi nze nja kuyomberawo
sangala
batabulatabula maka ga mwana wattu
tugende
maama tusanyusa okukulaba kale nnyabo
kusanyuka kutya owange gwe mulako
wanje
oyo omubuuzo otyawo omwana si waffe waawano wano
kati tumutunuulire bulungi mulamu
tumutunuulire wano ewaffe temukimanyi nti nze mmala kuloota naabagambyeko nti naloose nga omwana ajja kujja wano
tugambye ate mulamu mwattu otera okuloota ebintu mbituukirira
ate oba bituukirira kati ono avudde wagwe sinnaba kuloota
natalia ekyatwese ekyo tuba tukola kati tumale okukebera omwana tulabe oba atufaanana oba tatufaanana tumugobye amuzzeeyo kye tuba tukola tukebere omwana soka okebere omwana
abaana bebaleeta buli mwana anaazaalwanga nti wa davidi buli mwana anaazaalwanga ate ka enkizuulanga si wawa ma abange owange yolani bano abaana baakola ekigambo nga tusanyusa okulaba mukulu ondeetedde mukyono ye mukyala abange owange mulamu olowooza ono tazze kujjako musajja
azze kuntwalako mufumbo abakadde abaffe mbanonye mulaba musegeega omukazi oguzza okunvuma zooga omulegeetete kujja kunvumya n'omwami wamuno era naawe zuukuka bulijjo mbeera wano mbeera mbuuza ng'essente z'abazeeyi obaani azirya buli lw'otuuka wano ensimbi zibuze kombe ziwuze mukyala gozirya mbadde ndi wano nga zaasunkuna waleese omwana nti nnamunkube ze buyonjo eyange etajja ejijjuza abange bammala sijja kwolera
siya muwalaawo oyogedde bubi lime bujja obubujja lijjuze buyonjo tokiddamu tokiddamu ono omwana wammwe owulidde toddamu kwogera bigambo bifaanana bwe bityo
omukyalo nzizeeko kunvuma tinnazze kufumba sireese mwana ng'ate nnaggambye sikooye mwana naye nze kitanga nnyiyiddwa w'ensula taatawo omwana bulijjo atuumirwa talirinnya na wafaala b'omusaayi gwe ne taata agambye akooye obbolera omwana wuuno osibulwawo ensula bangi abamulaba ku kyalo gy'ensula naye okulinnya ewaffe ku lulwo ekyalema
obadde oyagala jjeeyo yeebake
naawe tombakira sazze kunvuma
muwala lwaki obakira munno bw'otyo munno muleka nnyonnyola ensonga ezaamuleese wate yakwogera ng'omubakira tunaamanya tutya kwe kivudde okumugobesa omwana muwala naawe olimba oli agambye aleese mwana addeya ewaka tazze kuyingira mu bufumbo kukuyingirira toddamu kwogera bigambo bwe bityo munno muleka ayogera ebyamuleese
n'oyo nnabagambye taleese mwana
nga lwaki
yazze kufumba eddyali oyingira nyabooka ŋŋende mbadde kaddiye eddyayo liirino omuto oyingira
gwe nno mukyala nkulabye olinga omusiri yaani eyagambye nti nnootambula y'omwana owaana naye akuyombese omwana owange mbadde erawo omuntu anyiiga abaako owakoma naye gw'onyiiza osusse ebendaba olinga agamba ti nno muzaaluke ate sikisobola muziro gy'ensula
owange gwe davi ŋamba gwe davi
wange
tokiddamu okukyogera mu lujja wano ewaffe ewaffe wano bazaalukuka omwana omwana oyo kazitoogeza n'omuzaalukuka njagala okukakasa obeera ozaalukuse kitaawo oyo laniimu oyo gw'olaba ozaalukuse nze ssengaawo nattaliya nze gw'olaba omwana wa muntu mbwezaffe wano obeera ozaalukuse nnyoko sikola sitiika oyo gw'olaba oyo tokiddangamu oba otyono maama nti omuti okugenda onoagende
Nori azajja kufumba agende. Ona ayagala kutabulira tabulira ddala makaago gano. Siraba mugaso gwakola.
Tata omwana leka nkubulire ekintu ekinkete ekisinga okunyiga. Tata okunvuma nzireka nnangire ng'ate n'omwana alina omusaayi gwe. Abadde angambye ndeeta omwana nzije muleke eno nzireyo nneebake. Omwana amunyiye mu maka w'ensula ng'ate antwalirira naye akikooye. Osaana ojjukire mu kino wanzita eby'emisomo gyange byonna byalema.
Tuli okumwagala walinga tolaba
mama atombakira sazze kunguma.
Mwala lwaki obakira munno bw'otyo? Mwala ojja kutulemya ensonga. Nze munnange nja kufiira ntambule kasita mujja wange mufunye. Sikyayina kintawaanya.
Wamaba muveeyi leka mbabuulire kintu ekinkeeto ekisinga okunyiga. Omwami wawa noteri gye yanyega tiyazaala omwana ebweru gyayita. Mbadde ndi wano nga zaasukuna twaleese omwana nti nnamunkube ng'ate nnamugambye sijja mmolera buyonjo yange tajja jjijjuza.
Buyonjo gy'ogamba olinako ebbaakiryo naye nno mukyalo olinga limu eddalu. Mama maama ne taata ka mbabuulire mu nnyumba eyange nnina obuyinza. Mazima nnakizimba ng'era ngyesiga ebisenge biwera tewali ansumbuwa. Bwe nzaala omwana eyo ebbali gye mpita oli waleeta omwana ng'enju ayingira. Ate n'awaayo mbeera bwe wajja ng'oleese omwana taata amukobya. Nange olwaŋŋamba saddamu kwekunya n'akugamba bugambi nti enju yingira.
Kati ky'ogamba naye ayingire?
Kyekyo kyennyini.
Gamba omuwala eyaleese omwana. Muwala yaleese omwana.
Gamba muwala gwe bagamba. Muwala sizaala wagamba.
Wangi ssebo.
Andi twaze wano okumaliriza nsonga zamwe ezatuleese.
Ssebo.
Ensonga ya mwana muno gy'ayogedde ogiwulidde esembyeyo kigambo kyagambye?
Kiwulidde ssebo.
Ate oba kyakugambye okiwulidde ate kati olinda ki? Yingira. Wama natali asaze bubi?
Ky'oyogedde kyekyo kyennyini. Ayingira ate alinda ki?
Ayingire.
Abaana bange ka mbabuulire kuba bwe muli wano kati mbazaala. Ekika kya bammwe ekika kigunjufu ate ekika kino mwattu kizadde. Bammwe akyazaala abaana bajja ekyo nkibagambye temupapanga. Mwana abazaalwa abatakyazaalubwa mutuule mu ddya lyammwe mube bakkakkamu. Kale mumulaba omwana obwenyi bwe n'obwa jjajjaawe tewali kwawula. Naye okudde awo mumugobaganye ekyo si kirungi n'eseebadduka.
Bwe katimbala bbiri nviira mu maaso namujja oyo nfukire kakyayi. Omwana owange mbateerawo ebintu ng'ebyo tebikunkyayisa. Wamma maama ne taata mwegendere obusonga ng'obwo tuba nkyayisa. Kale ne muveeyo omujja mu dduka obusonga ng'obwo mbububa tuyanye.
Agati ngamba gw'omulenzi David
wangi
muwala wange agenze n'agamba ensonga mbu tewamugamba. Lwaki tewamugamba? Yali agenda kugalamiza kkube ali nawe kennyini ogenze n'ogamba afa abasajja tutambulatambula ebbali n'otega akatego ko k'obaoteze. Bw'oba ng'oteza akatego oba okwasizaako kakamuje oba kakolwa munno kamwanjulire nti munnange ebbali eyo ngenda kwasizaayo akantu kange ku kigu. Olidde bannange nammwe mwena bali awo kyembalambira. Bw'oba ng'okwasizza akantu kanjulire munno gw'olina obuyinza mu maka tagenda kugalamiza kukuba toddangawo kwemutyamutya. Wakati katugende eka ndowooza mukyala nze omukyala tugende naye.
Mulamu wange katugende munnange n'emujja wange munaatusanga.
Ate mulindawo ki?
Naye
mulamu ngeri gye bazze ne mukulu munnaffe lwaki soogeddeemu nabo? Mbadde nga ki naatuyisa bubi. Kale nange
katugende
kambagoberere.
Kale
leero nno banna simanyi nakumanya wentandikira. Maama mukadde mukulu munnaffe munnange tusanyusa okubalaba. Naye nno munnange tujja kumitambyangu. Kyensooka okukugamba nga ne mukadde akyaliwo wano. Waffe wano tetuzannyirwako wano ewaffe.
Ate munnange nno
Nawe munju yingira ebisenge biwera tewalya nsumbuwa era wageza kageza kuyombisi waleta kachanga biwawi munyumbe yange ndino buyinza ebisenge biwera tewalya nsumbuwa kangende matize bonna bangi moluna vaongi nchabanyumia